Jack Shad, me no gunya, na wali no gunya. We man karu me na wali no karu. Tuli no chuta, tuli no chuta. Mugi bala mweta zali bate, tuli inga vibazali na madwali. Ali no muwala kola mchibala, toro woza ya kwedalu. Choi no manya chosiga chukungula, ya siga lumonda kungula lumonde. We baza ala molembe gwani umodo, chalumuzine aga new model. Ibe bazala ngabanya chivanga, tulino kufanga tunye chivanga.
Wazali kwa kunywe chivanga, tulino kulia ne kuka kola. Wazali kwa kunywe chivanga, tulino kulia ne kuka kola.
Funny kukunywe chivanga tikunti Obesa we today, obe kalide. Abakola association mu byalo. Tafe no tulina association. Association eyabali enkwacho. Ne association eyabanye chibanga. Oba tolina mugenda wewole.
Woli zifuno ojja kusasula.
Ngemba sinywedde mu obwongo bwesiba. Ngemba nywedde mu obwongo bwesira. Ne government gyolaba yeola.
Gwani atasobola kwewola. Wazali bakunywe chivanga, tulino kulya ne kuka kola. Wazali bakunywe chivanga, tulino kulya ne kuka kola.
Mukama mwebaza kubye byakola mbimanyi, nabata mwebaza oba mulinze bide. Siri perfect 100 mu byenkola, niwe mbanywedde munino okumwebaza. Ekisooka mwebaza kuba natondebwa, newankubadde nazalibwa mubala. Naye ate bebazalira madwaliro, naba bebasinga okumujemera. Era tumusabe nkole balire ddala, nabalina makesanyuli bakyalire. Abayononeka injini zikyamuke,
n'obukyayi mu maka tubugobe. Wazalibwa kunywe